Sela busiji kuta, uchanga njala usenga na kutata. Wanda wade nisevi kuta, usenga na vikutata. Sela busiji kuta, uchanga njala usenga na kutata. Wanda wade nisevi kuta, usenga na vikutata. Nigwe pade love, nigwe pade kaba muganda. Kuna ye watandi sevi ya babanda. Kabila bakunyumia kewe jensula. Kuna watandi sevi kuba. Bagamba watandi se kukuba watandi sevi. Chiri watandi se baby. Ananga ba mkubi so mtu wange. Ni mkubi sevi ntu vyange. Katite kwende kwa chila kumtu wange. Deka boy nalawa kakupepela. Magule vya kula nevabela ku internet. Ebye mzawa wankolela. Katino watandi se kubala. Banyuela jote lubela. Bakule pizza bakubele simu mbwalo. Banunya kukulia kubintu bintu. Yune yujuitila bakuwa batandise. Baka mama laba yoyoshi. Sela busiji kuta. Uchanga njala usenga na kutata. Wanda wade nisevi kuta. Usenga na wikutata. Sela busiji kuta. Uchanga njala usenga na kutata. Wanda wade nisevi kuta. I'm so close to you, what a look on you. The Wagaloku for Mudins will never put the cook in Alinelli Mokokuva, Jibi put the cook at Novietandika to New Milwa, Mudasa Valibali Munga to New Milwa, Najila Nengukonako Mukano, Nengukatako Lava with Kokatakun, the Tennessee book, Kapeni Kapuna to Momovaka, Mukone, the river Yomovaka, get it a little Kamela Movaka, Makavaka. Dance like a dancer. Ona no balogi binala yeku dance. Mukano balagesho. Ona balude chingozi ni la kudance. Yeah, yeah. Ma baby na binala bie. You badness, you madness. Mukano balogi. Sela busiji kuta. Uchanga njala usenga na kutata. Wanda wade nisevi kuta. Singa na vikutata. Sela busiji kuta. Uchanga njala usenga na kutata. Wanda wade nisevi kuta. Singa na vikutata. Nigwe pade love, nigwe pade kaba mubanda. Kuna ye watandi sevi ya babanda. Kabila bakunyumia kewe jensula. Kuna watandi sevi kuba. Bagamba watandi se kukuba watandi sevi. Chiri watandi se baby. Ananga ba mkubi so mtu wange. Ni mkubi sevi ntu vyange. Katite kwende kwa chila kumtu wange. Deka boy nalawa kakupepela. Magule vya kula nevabela ku internet. Ebye mzawa wankolela.
Katina watandi so kubala.